random. Ben pala wonak. Kita ga ka boru chip. Bukrati nyambe do bro ko indi har karat indi har karat karat bi ñew bu jang se ko ke jang se ko nyambe be ku far xal bu re ma far xal bu re nu mu tuddu saxna nu mu sant aju turam dag siri ki saraka tek tek siri saraka taas mbak ragen tek bon 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 ragen gin 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 check 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 gin gin ah sal ju fo dak assalam garan yof sa pap nu mu tuddu maget ju saya num tuddu fatou ndaw
sigue
fatou ndaw fatou ndaw fou nek paris saint